Junk Tuxedo. You understand? Titwale. Now junk in Angu.
Tell us.
As new and done.
Ndilema.
In the
Titwale. First time penny apatakumana. But you knew that in the survival round.
Titwale.
The makelo vina vidi careless. Chizi but chidwala but you need full address.
Titwale.
Drama nyuma tuma kuchila your father but you lelo unu uzata like you as a blaza.
Titwale.
Azimai mima restaurant, the busy nivo sasa pati mufaka pa plate.
Titwale.
Simusiva iyo ni mixa kodini. Nifuna ni dwale ine ni peni kodini.
Titwale.
Wanipela mosquito net. Bati usi bati ninkala kubuti
dani. Nishimufuna titwale.
Wapitirira vene. Wapitirira. Mwate bwako na zaku dwarira. Mwate bwate kuna skabu dwara. Mwate smart dwara.
Nishimufuna titwale.
Smart dwara. Ase mwate. Gare.
Nilipera bana kuuza honey bee. But you will be busy unipasa honey bee. Kumakasai ya pamunambo samwa. Muti guri sandondo mnyo chita expire. Mpandrama unapete kamuchira. But ipakubwezo funo gamba kunichira. Mkongola muna kongola che besti. But ipakubweza mpaka tibwile muvesti. Bifuna ine umyangu taraf kasti. Mati unadia pongubwe ya ma stretch max. Jiwe kama boys ika fake. Ulitumeso fio kopali mbuyo ya baby.
Yaga ulindo natumiza kudara. Badi wechimebo fundo jite umambara.
Kama nomo watimwe la mixa. Sasa sekelamu wapa bene tisa chini.
Sorry waka mbosa nituari inaso. So kama naine wavarana maxi. Wavarana maxi ukama na so kama titini na covid.
Nishimufuna titwale.
Kwa wauza manja tibari na covid. Atibari na corona. Fula Max Mwate.
Kwa zizi ila bwela tikuone baby. Basi uka bwela hati uniponge jezi. Muliwe tamenyamo one round. But umeka meka kutipweze laka change.
Titwale.
Na papa taniza faka po mapoundi. Wani mwesa power uni pase one round. Ati baby nilipe rapper. But ipa sweet spot don't worry niza dropper. Night trap nina kuma na shibrenda. Na chitenga bondi basi chika na kuenda. Chikelo chako uzi bati ni chotwala. Tunile kelela penifuna kuchipa.
Nishimufuna titwale.
Succeed the boy.
Yo mrasan.
Nishikupe machanke ufuna kundako.
Walipo wa mambala.
Mwana shitaso. Kundako watatu mbe.
Oh watatu. Baluhu mambala ti.
Trevor vibes ibalinina wawide. ADJ watangena kambuta. Ino kido swaga na chimof G. J Sweet, the primo na chiditi.
Manager Ray, Kazai, DJ Kimzi. Nigga Chubbs ina iwari kiwizi.
Young Faza, Dendina Hilton. The papers ina bonze wa fake.
Titwale.
Ichinchama junkage.
Ichinchama junkage.